rẽ a pol yeelã wẽn tũudbã taoog dãmba tɩ b gʋl sɛb kɩs karen-dotã rãmba t'a sã n le yẽnd pag bɩ roa wã sẽn pʋsd ne a zeezi yʋʋre yẽ na na n sẽ b rãmba la a na n sɩbg b lame dẽ yẽ sẽn be sore-n-dabr vẽenem kãseng n bũ yẽna hat tɩ yẽna lʋɩ n lebg zoanga la koɛɛg n yɩ yĩngr n yel yẽna pol yaa bõe tɩ fo namsd maam pol leokam yaa m zu-soaba yãmb yaa ãnna y-soaba yelame mam yaa zeezi fo sẽn namsda soab-daar fãa wã dẽ a pol ra rigdame n yeele m zu-soaba yãmb datame tɩ mam maan bõe zu-soaba yela lame t'a kẽng tẽngã pʋgẽ tɩ b na n wilga la bũmb ninga sẽn segd n maan la yẽnd ne lebga zoang rasmã tã yẽ pa rɩ bũmb wall maa yũe rẽ b tɛɛ yẽnda n kẽng tẽngã pʋga la zu-soaba goama neb tʋm-tʋmda ananias yel yẽna yaa yik n kẽng tẽngã pʋgẽ a pol nengẽ tɩ fum pʋʋsa yĩnga tɩ bõe yẽnda yãa bõn-makr pʋga tɩ fo tika nes nugu n pʋʋsdẽ la ananias yelame m zu-soaba nin-kãngã namda yãmb tẽedba hal wʋsgo la ba tẽn-kãngã pʋga yẽ paama noor sẽn yɩt wẽn rup taoog dãmbã nengẽ tɩ namsb rãmb nins sẽn tẽed yãmbã la zu-soaba yela lame kẽng tɩ bõe mam yãka nin-kãngã t'a na n togs mam koɛɛgã bũ zemsa soka la ananias yikame n kẽng wa zu-soaba sẽn yeelã yẽ sẽn ta zĩig ninga pol sẽn be wã yẽna yeelame m biiga pol zu-soaba zeezi sẽn pʋk n meng ne fo soora zugã n tʋm maam fo nengẽ tɩ m wat f paam f nini la yẽ tika pol ne a nusi n pʋʋse la a pol nina pukame la a pida ninsiig sõngo yẽ kɩtame tɩ bao rɩɩb n kõ-a pol le t'a rɩ n paam pãnga la a pol yikame sɩng tɩ togs koe-noogã bũ zemsa soka la a togse wẽn tũudbã taoog dãmba koɛɛgã la wẽn tũudbã taoog dãmb sũyã yik ne yẽnna tɩ baor yẽnna n kũ bãmb gɩda tẽngã noe wẽn-toola yʋngo a pol bãngame rẽ karen-biisã sẽba peoog ne wĩ n gãng lalga ne yʋng n sika pol la a pol looga zerusalɛm yẽ sẽn ta zerusalɛm a zeezi tẽedbã ra ka rat n deeg yẽnna bãmb suk ye tɩ bõe bãmb da tẽedame t'a pol dat n yõga bãmba tɩ kɩs wẽn-tũudbã taoog dãmba la a barnabas da la yẽnna tɩ n wil karen-biisã bũmb ninga yẽ sẽn tɩk n yẽnd sora zugã la a pol paa be ra sẽn bilfu la a mʋʋna koɛɛgã ne raoodo la a pãngã ra paasda daar fãa